dungu sai gara tawa gurtul gor remama dun wadda hamre sai gara tawa rumirde sai gara tawa hitande fu no meme tay wenu to na igarta sai gara tawa fu mabbama dun don wadda hamre na kite wade tawe godu gonga on hokkaka gonga dun don wadda hamre dun yayi waddude hamre sai remobe ben puddino pama duro ben puddino pama hawri neji dindo hande gammi en jaada mi en tokkutira der hawri ne en sai gara tawa demo on don duro on don to deni demo on yekkani ke remobe fu hakkil mabbe no warta deni duro on yekkani ke duro ben hakkil mudu no warta tar duro ben en wodi ruggaben don garsobe no don hawri neji no don jowro no don laamido no don maire no don commandant no don juge no don do fu a hokkama lawol ke noy gatta ko hakke maade deni memam no ittirta dum har remoɓe ɓen do fa hande gotel gel noon nde a waɗi nder wuro hande wala fo ko wala ɗon iɓe goodi laabi laatiɗde tokkama sai gara ta on ceedi e neɗɗo hamre waɗay goɗɗum waɗay to ɗum en no ɗonno wadda ballaka sanne senini nagge bonnini ɗum yaha ɗum daaro a bononda on ko bonna ɗum en ɗum sawre ngam neɗɗo wawta yuɓɓi ko bonna ɗum no wonnete ni noon sa hi e a ɗum ko ñamanaɗa ɗum a hokkama ɗum en mais ko ñama ɗum kay warta saɗɗonnaji ɗiɗi min gonimi en gi'a ko rima taɗi wakkati e ngom a tawan kiite no waɗete jomum gam no woodi bawɗe te o hitanama ɗo en ɗo hollama o wala gonga sai o salo togom do hana ba ɗum ɗon woni ɗum himɓe ɓen e koye muɗum en sarɗoɓen ka en garta ɗum ɗum wara ɗum salotira na wakkati e ngom ɓe gala guineji gollal hana ɗum ɓoyanna to sai kiitanteɗo on ɗo ka hi'a wari to makko hande wari to makko jaango wari to makko faɓɓi jaango sai hi'a ɓe giɗani ɓe gayna haala an kano goɗɗo hokkiɓe goɗɗum to wallaydi o wari guesa to mi fiyan o to ɗo en mi en pooɗa hakkillo min gi'i ɗu ko ɗum woni ɗum ɗum rima hande ko ɗuuɗi nokkuji ɗuɗɗe kaɓeɗen ɓuytake